moni onvela ndipo takumana mprogramu ya tisanthule Bible nthawi ya mtengo patali pomwe timasanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo wokondweresa zedi watengera pafupi zaka 5 ndipo lero tikubwereranso mwachipangano chatsopano mkalata wa mtumwi Paulo kwa kukhulupirira kwa Filipi. Ndipo lero mbale Osman Chiramanda akhala kupitirira kusanthula kalata kwa Filipo ndipo makamaka tiyambira pa verse 2 ya chapter 1 momwe timve zambiri za iyeyu mtumwi Paulo komanso kukhulupirira kwa Filipi. Kodi nkhani yathu yonse ndiyotani? Nditane mbale Osman Chiramanda kuti atitsogolere kusanthula gawo lathu la lero.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndilo tsiku labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tikhoze kuyenda pamodzi pa ulendo uno. Tere poyamba, tiye ndilole Mulungu kuti atitsogoze ndi mawu ake apa Ezra chapter 10 verse 11. Pamene tipeza mawu akuti, chifukwa chake tsono, ululani kwa Yehova Mulungu wa makolo anu, nimuchite chomukondweretsa, mudzilekanitse ndi mitundu ya anthu a mdzikomo ndi kwa akazi achilendo. Tsono mu programu ya pita ija tinali kukambirana kuchokera pa Philippi chapter 1 verse 1 momwe timaona zachiyambi cha buku la Filipi ndi maganizo pa moyo wa Chikhristu. Ndipo lero pamene tikulowa mwa Filipi chapter 1 verse 2 mpana 6 tisanthula nkhani ya Paulo ndi wokhulupirira a kwa Filipi. Pano ndiyambe ndi mawu akuti, ndimezi sani zoyambirirazi, zimaonetsa malonje a Paulo kumpingo kwa Filipi, momwe adaonetsa chikondi chapadera kumpingo umenewu poyerekeza ndi mmene amalonjelera mipingo ina mmakalata wake wonse. Paulo adakhazikitsa mpingo umenewu pa ulendo wake wachiwiri wopita nalalikira uthenga wabwino kumalo osiyanasiyana. Iyi ndiyo nkhani yomwe tikuipeza pa machitidwe chapter 16 verse 12 mpaka 40. Tsono dzina la Timoteyo likutchulidwa mkalata imeneyi. Osati chifukwa chakuti iye adathandiza Paulo kulemba kalataya, koma kuti adatsagana naye kapena kuti anaye ndi limodzi ndi Paulo pa nthawi imene Paulo ankalemba kalata imeneyi. Tsono zikuonetsanso kuti Paulo mkudzichepetsa kwake adafuna so kulemekeza utumiki wa mwana wake mu uzimu amene ndi Timoteyo. Tere pano ndinene pano kuti ndi chinthu chokoma kuti iwo amene alakulu mu uzimu ngakhale kuthupi komwe amene ndi amphamvu komanso otchuka pa utumiki ayeneranso kulemekeza ndi kulimbikitsa iwo amene amaoneka kuti ndi makanda opanda mphamvu komanso opanda mayina pa utumiki. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna kunenetsa kuti atumika a Mulungu ngakhale achuke motani ndiwo akapolo Ambuye wathu Yesu Khristu, kotero kuti ulemelero wawo umaonekera pamene iwo eni azindikira kuti iwo ndiwo akapolo a Khristu osati kukhala mabwana ayi. Tsono mtima wa ukapolo ndi umene ukusweka pakati pa atumika ambiri a Mulungu masiku ano. Chimene ndikunena ndi chakuti, pamene anthu ambiri akugwiritsidwa ntchito ndi Mulungu, makamaka mwapaderadera moposa anzawo, amayiwala kuti ndiwo akapolo ndithu, kotero kuti amayamba kudzitamandira ndi kunyazitsa atumiki ena amene amaoneka kuti asanafikepo. Tiye tiyambe kuwerenga verse 2. Chisomo kwa inu ndi mtendere. Zochokera kwa Mulungu Atate wathu ndi zochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mundime ino tikuona Paulo akuyamba ndi mawu kuti chisomo kwa inu ndi mtendere. Ndiye ndikofunika kunena kuti mmakalata wake wonse Paulo ankayamba ndi malonje a mtundu umenewu kutanthauza kuti nthawi zonse pamene pali chisomo pamakhalaso mtendere. Awa ndiwo mawu amene ankagwiritsidwa ntchito kwambiri mmasiku amene Paulo ankatumikira. Ndipo mmakalata wake wonse Paulo akubwerezabwereza mawu amenewa mosawasintha konse. Tsono kubwerezabwereza kotelaku kukutiphunzitsa kapena kutipatsa chithunzi chakuti ife sitiyenera kuchita manyazi ndi machitidwe kapena kuti ndondomeko zokhazikitsidwa za machitidwe a zinthu. komabe ndi chinthu chofunika kuti tizionetsetsa kuti ndondomeko zimene zakhazikitsidwazo sizikutilepheretsa kutsatira malangizo a mawu a Mulungu. Ndiye tikunena kuti mchipangano chakale namonso mulinso ndondomeko yopereka mdalitso mobwerezabwereza monga mawu amene adaliponso pa Numero chapter 6 verse 23 mpaka 26 amene akunena kuti nena ndi Aloni ndi ana wake ndi kuti uzidalitsa wana a Israeli motero uziti nawo Yehova akudalitse iwe nakusunge Yehova walitse nkhope yake pa iwe nakusunge Yehova walitse nkhope yake pa iwe nakuchitira chisomo Yehova akweze nkhope yake pa iwe nakupatse mtendere. Ndiye mkoyenera kunena kuti chisomo ndicho chinthu chabwino kwambiri pomanga mchipangano chatsopano popeza chikutiphunzitsa kuchitiridwa chinthu chimene munthu amene sakuyenera kulandira chimenechi akulandira. Kutanthauza kuti ntchito yabwino imene Mulungu adatichitira ife yomwe akupitiliza kutichitira ngakhale pamene uchimo ukhalabe mwa ife. Sindife anthu oyenera kulandira zabwino zotere ayi makamaka kuchokera kwa iye. Ndipo monga ndinanenso kale mpulogalamu yapita ija kuti popanda chisomo palibe mtendere. Nkhani ikunena kuti mtendere wamkati wa mtima wa munthu umachokera pakuzindikira ntchito yachisomo imene Mulungu amatichitira. Tsono zoona zake ndi zakuti kulibe chisomo ndi mtendere kupatula zokhazo zimene zimachokera kwa Mulungu Atate amene ali maziko kapena kuti ali gwelo la madalitso onse. Tamvani Yakobo 1 verse 17 akunena kuti mphatso iliyonse yabwino ndi chiningwa chilichonse changwiro zichokera kumwamba zotsika kwa Atate wa mauniko amene alibe chisanduliko kapena mthunzi wa chitembenukiro. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna kutsindika pano kuti palibe njira ina imene ife tikhoza kulandira chisomo ndi mtendere kuchokera kwa Mulungu Atate wathu ngati sitilandira izi kudzera mwa Yesu Kristu amene ali mpulumutsi komanso mtetezi wathu. Tsono nkhani ikunena kuti mtundu wa Griki unkagwiritsa ntchito mawu akuti chisomo nthawi zonse makamaka akakumana pamene akulonjerana. Izi zili monga amene timafunana ife zabwino makamaka kwathu kuno ponena kuti mukhale ndi tsiku labwino kapena kuti mukhale ndi tsiku lopambana. Momwe manzathuwa ankagwiritsa ntchito mawu akuti chisomo. Tere Paulo anali kulonjera Agriki mchiyankhulo chake cha tsiku ndi tsiku chimenechi. Ndipo mawu akuti mtendere ndi mawu amene anthu achiheberi ankagwiritsa ntchito polonjera naso. Tsono chinthu china chofunikaso kuchidziwa ndi chakuti dzina la mzinda wa Yerusalemu limatanthauza kuti ndiwo mzinda wa mtendere. Koma taonani kuti ku Yerusalemuko kusanakhalepo mtendere mpaka lipano, tele m'malo mwake ndiwo mzinda umene kwakhala kukumenyedwa nkhondo zosiyanasiyana nthawi zonse. Ndiye nkhani kunena kuti monga pa dziko lapansi kulibe mtendere, ku Yerusalemu nakonso sikudzakhala mtendere kufikira fumu ya mtendere itabwera kudzalamulira. Komabe kwa wanthu kapena kwa munthu wokhulupirira mtendere wake umachokera ku chisomo cha Mulungu. Telema Mulungu akunena kuti chifukwa chake pokhala walungamitsidwa mwachikhulupiriro tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Awa ndiwo mawu tikuwapeza pa Roma 5 verse 1. Mtendere umenewu ndiwo mtendere umene munthu wochimwa amakhala nawo pozindikira kuti Yesu adafera machimo wake ndipo kuti anapereka dipo la mlandu wake kwa onse okhulupirira ndikuti so Mulungu mwachisomo chake adatipulumutsa. Chifukwa chachimenechi timenera kulandira chisomo cha Mulungu tisanakhale ndi mtendere wa Mulunguyo. Azanga, kodi mtendere umene muli nawo pakali pano umachokera kwa yani? Verse 3. Ndiyamika Mulungu wanga pokumbukira inu nonse. Paulo akuyamba kulemba tunthu la kalata imeneyi mopatsa chidwi kwambiri. Apa akungofuna kuonetsadi makamaka chikondi chimene anali nacho pa okhulupirira aku Filipi. Umu ndi momwe zinthu zimene kukhalira okondedwa ngakhale masiku ano athu pakati pa mbusa ndi mpingo wake. Tereta mvani Paulo akunena kuti kukumbukira kwanga kwa inu kumandipangitsa kuti ndiziyamika Mulungu. Tsono chimene chimachitika ndi chakuti nthawi zonse munthu akangotchula Afilipi, Paulo amayamika Mulungu chifukwa cha okhulupirira akumeneko. Ndiye ngakhale Paulo akanapanda kulemba zina zilizonse zosonyeza chikondi chimene iye anali nacho pa okhulupirira kwa Afilipo, mau okhawa amene wanenawa anali wokwanira kutionetsera ife kuti okhulupirira aku Filipi anali pa mtima pake. Atsanga, sindidziwa ngati inu mu utumiki wanu muli nawo anthu kapena kuti mpingo kayadera limene munatumikirako mbuyomo kumene mukukumbukira anthu ake ndipo mumawayika mumayamika Mulungu mʼmalo mwake. Sindidziwa ngati alipo anthu amene mumawapembedzera pamaso pa Mulungu ndi mtima wokondwera mu utumiki wanu. Nkhani pano ikunena kuti anthu amene ali zipatso za utumiki wanu ayenera kukhala pa mtima panu nthawi zonse, kuwafunira zabwino, kuwalimbikitsa, kuwapempherera, komanso kukhala ndi mtima ofuna kukawayendera. Ndiye pali zinthu zingapo zimene ziyenera kutipatsa chidwi pa ndime imeneyi? Chinthu choyamba ndi chakuti Paulo ankawakumbukira okhulupirira kwa Afilipi. Iwowa anali mmaganizo ake nthawi zonse kotero kuti ngakhale anali kutali ndiye koma mmoyo wake ndi mmaganizo ake wokhulupirirawa sadatalikire konse. Izitu zikusonyeza kuti Paulo sadangoganiza za iye chabe komanso anali kukamba za iwo, ndipo amakondwera kwambiri akavala anthu ena akukamba za okhulupirira aku Filipi. Paulo ankati akangova anthu akutchula okhulupirira aku Filipo amadzazidwa ndi chimwemwe. Kunena kuti chimakhalatu chinthu chokondweretsa kwambiri kubva mmene anthu amene tili nawo mchanjano akukhalira. Chinthu chechiwiri ndi chakuti Paulo sadangowa kumbukira chabe okhulupirira koma anali kuwakumbukira ndi mtima wachimwemwe. Wokondedwa anzanga a paulendo, ine ndikuchita chidwi ndi moyo wa Paulo. Ndikunena mawu amene achifukwa ndi mtumiki mmodzi yemwe adazuzidwa kwambiri kwa Afilipi kumeneko. Tere taonani uku ndikumene iye adanyozedwa ndi kumanga maunyolo mmiyendo wake ngakhale mmanja. Ndipo pamene anali kumeneko sanaone zipatso za utumiki wake. Ndiye tikunena kuti ngakhale Paulo anachitiridwa zonsezi, iye anali kuwakumbukirabe, anali kukhalabe ndi chimwemwe nda Khristu akumeneko. Kutanthauza kuti masautso onse amene Paulo anakumana nawo chifukwa cha dzina la Khristu anawayesa phindu, anawayesa chitonthozo komanso ndi anawayesa kolona wake. Haleluya! Tale nthawi zonse pamene amakambaza ku malo amenewa anazuzidwadi koma amakhala ndi chimwemwe nthawi yonseyo. Paulo sankachita manyazi mpang'ono pomwe ndi malo amene adasautsidwako komanso amalakalaka atava za malo oterewa ndipo amalingalira za malo amenewa ndi chimwemwe. Okondedwa, pano ndifuna ndinenetsa kuti Akhristu alelo tikanakhala ndi maganizo ofanana ndi a Paulo, Chikhristu chathu sitikadachibva kulemera. Nkhani kunena kuti inu ndine tizikondwera ndiponso tiyenera kukhala onyadira pamene tidziwa kuti tikugawana nawo mmasautso ake a Khristu wathu. Verse 4. Nthawi zonse mpembedzo langa la kwa inu nonse ndichita ndi pemphero mokondwera. Paulo pano akunena kuti nthawi zonse kutsindika kuti a Khristu a ku Afilipi analidi pa mtima pake pa Paulo kuwakumbukira nkuwapempherera. Kunena kuti pamene tikumbukira abwezo wathu mmapemphero ndiye kuti tikuwakumbukira ku mpando wa chisomo. Mwa njira ina tikunena kuti nthawi zonse Paulo akamayandikira ku mpando wa chisomo anali kuwapempherera kapena kuti anali kupempherera mpingo wonse wakwa Filipi ndi mipingo ina yonse pakuyitchula maina. Kunena kuti Paulo anali ndi nthawi yapadera momwe amapempherera a Khristu wakwa Filipi. Tsono nkhani kuti Mulungu amatipatsa mpata wakuti tizikumana naye mwakupemphera. Osanguti pa chitonthozo ndi chilimbikitso chathu chokha ayi, komanso pakupemphera zosowa zawo zomwe ngakhale ife tisanazitchule mayina awo. Chinthu chachinayi ndi chakuti Paulo ankakondwera nthawi zonse pamene anali kukumbukira a Filipi. Pano tikuona kuti kuyamika Mulungu kumenera kukhala mbali imodzi ya mapembedzero athu onse. Kunena kuti tiyenera kuyamika Mulungu pa chinthu chilichonse chimene chimatipatsa ife chimwemwe. Mulungu azilandira ulemu chifukwa cha chitonthozo chilichonse chimene tichipesa. Tera Paulo ankayamika Mulungu komanso ankapemphera mokondwera. Tiyeninso tione mawu akuti kwa iwo wonse. Mawu awa akusonyeza kuti Paulo anali kulankhula kwa anthu oyera mtima wonse a ku Filipi. Koma pamene tiwerenga mutu womalizira wa nkalata iyi, tikuona kuti panalinso kusiyana maganizo pang'ono pakati pa azimayi awiri a mu mpingo wa ku Filipi. Awa ndi Udiyo ndi Suntika. Chifukwa cha chimenechi Paulo adalemba mosamala kwambiri kuyambira pachiyambi pa kalata yake pofuna kuonetsa umodzi wa okhulupirira ndi kuti kalata yakeyi sakulembera gulu limodzi la mu mpingomo koma oyera mtima onse. Chinthu china chofunika kuchidziwa ndi chakuti ngakhale Paulo anali mndende koma anali kupempha ndi chimwemwe. Kunena kuti ngakhale mawu akuti chimwemwe agwiritsidwa ntchito kwambiri koma sakuposa momwe wagwiritsira ntchito dzina la Khristu mukalata imeneyi. Kutanthauza kuti Yesu Khristu ndiye gwero la chimwemwe chake. Kutsindika kunena kuti chimwemwe sichipezeke chifukwa cha zinthu zooneka ndi maso ayi koma chifukwa cha mmene munthu wamkatimo alili. Ife tikakhala mchifuniro cha Mulungu ngakhale nyengo zathu zitakhala za mtundu wanji, moyo wathu udzakhala ndi chimwemwe. Kodi chimene chimapereka chimwemwe mmoyo mwanu ndiye chiyani okondedwa? Verse 5. Chifukwa cha chiyanjano chanu mu Uthenga Wabwino kuyambira tsiku loyambalo kufikira tsopano lino. Tsono liwu la chiyanjano ndilo liwu lofunika kwambiri mkalata ili. Tere ili ndilo liwu lomwe limagwiritsidwa ntchito kwambiri mu mpingo ngakhale pakati pa anthu osakhulupirira omwe. Ndiye ndikofunika kunena kuti liwu limeneli limagwiritsidwa ntchito molakwika chifukwa chakuti anthu ambiri sadziwa tanthauzo lake ngakhale pamene amaligwiritsa ntchito. Liwu limeneli limatanthauza zinthu za Khristu zimene anthu okhulupirira akhoza kugawana. Tere pali fundo zitatu za chiyanjano changwiro zimene zimaonetsedwa ndi liwu limeneli. Poyamba payenera kukhala kulumikizana mu uzimu pakati pa anthu okhulupirira, kunena kuti ayenera kukhala ndi chikhulupiriro chimodzi ndi kugwirira ntchito ya Khristu pamodzi. Kachiwiri, wokhulupirira ayenera kukhala pamodzi ndi kumasanthula mawu a Mulungu kuphunzira komanso ngakhale kupemphera komwe. Kachitatu, Akhristu ayenera kukhala pamodzi pa mgonero wa Ambuye ngakhalenso pa zopereka. Tele izi ndi zimene zimasonyeza kuti ndife antchito anzake a Khristu. Ichi ndi chifukwa chake Paulo akulembera mpingo wa ku Filipi kufuna kuonetsa kuti anali mchanjano chokoma ndi iwo. Taonani, iye anawagawira uthenga wabwino ndipo anthuwo anagawana naye zinthu zawo pokhudzidwa ndi zonse zimene zimachitika moyo wake. Kunena kuti Akhristuwa amatumiza mphatso za ndalama zothandiza ngakhale utumiki wake wa Paulo, komanso nthawi zonse pamene Paulo anali ndi zosowa. Mpingo unali kuyang'anira zimenezi. Tsono Paulo anali pa chiyanjano ndi mpingo nthawi yonse. Tere taonani akunena kuti, tsiku lomwe anakumana kwa nthawi yoyamba ndi Lidiya ndi gulu lake pamene anali kupemphera mbali mwa mtsinje. Kufikira pano anthu amenewa anali pa chiyanjano. Kunena kuti chiyanjano chiyenera kukhala nthawi yonse pakati pa gulu la anthu okhulupirira. Tsono ngakhale kuti kufikira tsopano Paulo akanapereka be malonje, iyeyu akufotokozeranso za chiphunzitso cha mtengo wapatali makamaka mu ndima yake ya verse 6, pamene akutsimikiza kuti Mulungu akupitirizabe kuchita ntchito yachisomo mioyo yawo, osati yakungokhudzana ndi chipulumutso chawo chokha ayi. Kunena kuti iye amene adayamba mwa inu ntchito yabwino komanso mkukhala kwawo konse mwa mphamvu ya mzimu woyera akuchita mioyo yawo idzapitirirabe kufikira tsiku la Yesu Khristu. Verse 6. Pokhala wotsimikizika kuti iye amene adayamba mwa inu ntchito yabwino adzayitsiriza kufikira tsiku la Yesu Khristu. Ndiye pamene tilondola mawu akuti pokhala wotsimikizika. Pamene tikuona Paulo kuti anali kunena zomwe anali kulembazo kuti zinali zotsimikizika kuti Mulungu adzazitsiriza ndithu. Tsono pamene Paulo akunena za tsiku la Ambuye la Yesu Khristu, akunena kuti inu ndine tikukhala mʼmasiku ya Ambuye wathu Yesu Khristu. Koma tsiku likudza limene dzafika pachimake penipeni, pamene iye adzabweranso ndi kudzatenga anthu ake kuwachotsa mʼdzikono lapansi. Kunena kuti inu ndine tidasindikizidwa ndi chizindikiro cha mzimu woyera kufikira pa tsiku limenelo adzatitenga. Iyi ndiyo nkhani wokondedwa yomwe Paulo analembera mpingo kwa Efeso chapter 4 verse 30, pamene ananena mawu akuti, ndipo musamvetse chisoni mzimu woyera wa Mulungu amene mudasindikizidwa chizindikiro mwa iye kufikira tsiku la maomboledwe. Haleluya. Pachifukwa ichi inu ndine tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro chakuti Mulungu adzakwaniritsa ntchito zonse zimene aleyamba kuchita moyo wathu. Ichi ndi chimene Paulo akutanthauza pamene akuti, ndiyamika Mulungu wanga pokumbukira inu nonse. Tale nthawi zonse mpembedzero langa la kwa inu ndichita ndi pemphero mokondwera chifukwa cha chiyanjano chanu mu uthenga wabwino kuyambira tsiku loyambalo kufikira tsopano lino, pokhala wotsimikizika kuti iye amene adayamba mwa inu ntchito yabwino adzayitsiriza kufikira tsiku la Yesu Khristu. Okondedwa, nthawi zonse tiyenera kumakumbukira udindo wathu pamene Mulungu akutikonza kuti tikhale chimene iye afuna kuti ife tikhale. Kunena kuti tiyenera kudzipereka kwathunthu kwa iye monga mmisiri weniweni, iye amene ali wowumba mbiya pamene ife tili dongo kapena kuti doti. Okondedwa, Mulungu akayamba ntchito ine iliyonse sayilekeza panjirayi kotero kuti amayitsiriza ndithu. zivute zidani koma amaonetsetsa kuti wayitsiriza. Tiyeneranso kuzindikira kuti iyeyu asanathane nafe. Akanatikonzabe kuti tifike pamene iye amafuna kuti tifikepo. Telepo tsitiza penepene ndifuna ndikutsimikizirani kuti Mulungu akadasungabe lonjezano lake la painu ndine. Monga Mulungu wakhala chitonthozo changa mnyengo zanga zonse, momwemo ndiye yekha ndiye chitonthozo chanu sokondedwa. Chinthu chofunika kuchizindikira ndi chakuti tili mdzanja lake basi. Kumbukirani mau awa amene akunena kuti pokhala wotsimikizika kuti iye amene adayamba mwa inu chito yabwino adzayitsiriza kufikira tsiku la Yesu Khristu. Lelo tilekeza pano, ndipo timasanthula Filipi chapter 1 verse 2 mpaka na 6, momwe taona nkhani ya Paulo ndi wokhulupirira aku Filipi. Ambuye akuyang'anireni inu. Amen.
Amen. Za mtengo wa parali zomwe taphunzira lero, makamaka zokhuza ndi mtumwi Paulo ndi wokhulupirira ku Filipi, pomwe tamva mawu Mulungu akusanthulidwa ku Filipi chapter 1 tambira verse 2 ndipo tatekezera 6, kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tidzakhazikikenso mu Filipi 1 ndipo tizambira verse 7, pomwe tizamve zambiri za Khristu ku Filipi. Kodi mwaphunzirapo zotani? Kodi nchilimbikiso chotani chomwe mwachipeza kudzera mprogramu ya tisanthule Baibulo lero? Tidziwitseni potilembera email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena ma SMS 0833500222, 0833500222, ndipo makala ya post office mukhoza tumizira ku ttb.tw makamaka mene popezeka programu ikoma paka kala pa post mtumizira kuti santhule Bible Box 42 Lilongwe. Koma pa internet ukupeze kadi ndithu pa ttb.twr.org/chijewa. ttb.twr.org/chijewa. Ine ndadala zedu na limodzi ndine Victor Kaonga. Zikomakombiri tiyeni tiyende mmawu.